wapumba ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa mu singonyo okakana yagwa mu gakkonya ensonga zaali za ntiisa
Yeah, I know.